I want to continue from yesterday.
Ninataka kuendelea tulipoishia jana.
When we looked at scriptures,
ambapo tuliangalia maandiko,
where it says,
ambapo inasema,
that God says,
kwamba Mungu anasema,
I make all things new.
Ninafanya mambo yote kuwa mapya.
Jesus didn't die on the cross.
Yesu hakufa pale msalabani.
To repair you and me.
Ili kunifanyia mimi na wewe marekebisho.
He didn't shed his blood.
Hakumwaga damu yake.
To improve you and me.
Ili kutuboresha mimi na wewe.
We could not be improved.
Isingewezekana kutuboresha.
Nothing we could do.
Hakuna ambacho kingeweza kufanya.
Could make us live a holy life.
Ambacho kingeweza kutufanya tuishi maisha matakatifu.
Could make us live righteously.
Ambacho kingeweza kutufanya kuishi maisha ya haki.
And yesterday we looked at that.
Na jana tuliangalia hilo.
That the law,
kwamba sheria,
could not give us life.
Isingeweza kutupa uzima.
Before Jesus came,
kabla ya Yesu kuja,
no one had eternal life in them.
Hakuna aliyekuwa na uzima wa milele ndani yao.
What is eternal life?
Uzima wa milele ni nini?
Uzima wa milele ni tabia ya Mungu mwenyewe. Sio jambo la muda. Ninaamini Yesu, basi sasa ninayo tiketi kwa mbinguni, kwa mbingu, kwa milele. Hamna. John said,
Yohana alisema,
in his first epistle, chapter 5,
katika waraka wake wa kwanza sura ya 5,
this is our confidence on the day of judgment.
Na huu ndio ujasiri tulionao katika ile siku ya hukumu.
That as he is,
kwamba kama yeye alivyo,
that as Jesus is,
kwamba kama Yesu alivyo,
so are we.
Ndivyo nasi tulivyo.
In this world,
humu ulimwenguni.
Not when we get to heaven,
sio tutakapofika mbinguni.
I will not get to heaven,
sita kwenda mbinguni,
if I am not like Jesus now.
Kama sifanani na Yesu sasa.
It's too late to try and be like Jesus when I get to heaven.
Nitakuwa nimechelewa sana nikitaka kuwa kama Yesu nitakapofika mbinguni.
Only those will enter heaven.
Ni wale ambao watakaoingia mbinguni.
Who already,
ni wale tu ambao,
have Jesus living inside them.
Wanaye Yesu akiishi ndani yao sasa.
And you know what Jesus said?
Na unajua Yesu alisema nini?
There will be many.
Kwamba watakuwepo wengi.
Who will say to me,
ambao watakao niambia,
we have prophesied in your name.
Kwamba tulitoa unabii kwa jina lako.
We have done miracles in your name.
Tumefanya miujiza kwa jina lako.
And Jesus will say,
na Yesu atawaambia,
get hence, go away.
Ondokeni kwangu.
You workers of iniquity.
Ninyi mtendao maovu.
You wanted to build up your own ministry.
Mlitaka kuzijenga huduma zenu wenyewe.
You took money from people.
Mlichukua pesa kwa watu.
So you could live kwa fahari.
Ili mgeishi maisha, ili kuishi maisha ya fahari.
You wanted to exalt yourself.
Mlitaka kujitukuza wenyewe.
You didn't represent me.
Hamkuniwakilisha mimi.
I don't see me in you.
Sijioni mimi ndani yenu.
I don't see my nature in you.
Wala sioni tabia yangu ndani yenu.
Nende zako.
Amen.
Nende zako.
Amen.
Sioni tabia yangu ndani yako. I make everything new.
Ninafanya mambo yote kuwa mapya.
Adam by one sin.
Adamu kwa dhambi moja.
Made everyone sinners.
Alimfanya kila mmoja kuwa mwenye dhambi.
Jesus by his death on the cross.
Yesu kwa kifo chake pale msalabani.
Makes believers righteous.
Anawafanya waaminio kuwa wenye haki.
That's what we looked at yesterday.
Hicho ndicho ambacho tulikitazama jana.
He has come,
amekuja,
to make everything new,
ili kufanya kila kitu kiwe kipya,
on the inside,
kwa ndani.
If anyone is in Christ,
kama mtu akiwa ndani ya Kristo,
he is a new creature.
Amekuwa kiumbe kipya.
All things,
ya kale yote,
have passed away.
Yamepita.
All things,
mambo yote,
are made new.
Yamekuwa mapya.
Kumbe. All things,
mambo yote,
of God.
Yamekuwa ni ya Mungu.
2 Corinthians 5.
Wakorintho wa pili sura ya 5.
That's where you'll find those verses.
Hapo ndipo ambapo utapata hiyo mistari.
This is what Jesus said in Mark. Chapter 7.
Sura ya saba.
Religious people,
watu wa dini,
emphasize the outside.
Walikuwa wanasisitiza kwa katika mambo ya nje.
What you should do, what you shouldn't do.
Kile unatakiwa kufanya, ambacho
unatakiwa
kufanya kwa nje.
That's why the Pharisees could not enter the kingdom of God.
Ndio maana Mafarisayo hawakuweza kuingia ufalme wa Mungu.
Jesus says, you make the outside look okay.
Yesu anasema mnafanya nje paonekane pako sawa.
But that's not enough.
Lakini hiyo haitoshi.
You can go to church.
Unaweza kwenda kanisani.
You can sing.
Unaweza kuimba.
You can have a position in the church.
Unaweza kuwa una cheo kanisani.
But it's not enough.
Lakini haitoshi.
Even to believe in Jesus is not enough.
Hata kumwamini tu Yesu haitoshi.
My belief in Jesus,
imani yangu kwa Yesu,
has to change me.
Inatakiwa inibadilishe.
Do you believe there is one God?
Je, unaamini kuna Mungu mmoja?
That's what James asked. He says, you do well. The devils believe, and they tremble. So to believe there is one God, tumefika kiwango cha mapepo tu.
Kwa hiyo kuamini kwamba kuna Mungu mmoja, tumefika kiwango cha mapepo tu.
He wants to, he died to change us on the inside. So in verse 20, sorry,
Mark 7.
Yes, Mark 7, that's right.
Marko 7 mstari wa 20.
Akasema Yesu, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Unajisi maana yako machafu.
Yes.
Uchafu. Safi, safi sana. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu anajisi. Nayo yamtia mtu unajisi. Jesus died to change this condition.
Ili kuibadilisha hii hali.
Sio ndio jamani? Asante sana mama. Wengine hawana uhakika labda. This is what he died for.
Hiki nicho ambacho alikifia.
Like I said yesterday,
this, kama nilivyosema jana,
the blood of Jesus,
damu ya Yesu,
is not just for forgiveness of sins.
Si tu kwa ajili ya msamaha wa dhambi.
That is wonderful.
Hiyo ni jambo la ajabu.
But he didn't just die to forgive our sins,
lakini hakufa tu ili atusamehe dhambi zetu,
so that we could keep on sinning.
Ili kwamba tuendelee kutenda dhambi.
Oh, I sinned again.
Kwamba nimetenda dhambi tena.
Lakini haidhuru. Ipo damu ya Yesu. That's not God's will.
Hayo sio mapenzi ya Mungu.
That's not the truth of the Bible.
Wala sio ukweli wa Biblia.
He shed his blood.
Alimwaga damu yake.
To forgive our sins.
Ili kusamehe dhambi zetu.
And to cleanse us from the pollution of sin.
Na kutusafisha ule uchafu wa dhambi utoke.
And thirdly,
na tatu,
to set us free from the power of sin,
kutuweka huru mbali na ile nguvu ya dhambi,
ili tusitende dhambi tena. He changes us so completely.
Anatubadilisha kabisa.
And comes to live in us.
Na anakuja kuishi ndani yetu.
That we don't serve sin anymore. Let me go to, I want to emphasize this point.
Niataka sisitiza jambo hili.
We go to Ezekiel chapter 8.
Kienda katika Ezekiel sura ya 8.
These are wonderful truths.
Huu ni ukweli wa ajabu.
And it's good to say amen.
Na ni vizuri kusema amen.
Amen. Siku karibisha kusema amen tena, nilimaanisha kabla ya hapo. Ni vizuri. It's good to say amen to the truth.
Ni vizuri kusema amen kunaposikia ule ukweli.
Kwa ujumla. But this must be our food.
Lakini inapaswa kuwa chakula chetu.
Some years ago I ministered in the Dabaga area.
Miaka kadhaa iliyopita nilikuwa nikihudumu huko Kidabaga.
And I had friends.
Na nilikuwa na marafiki kule.
And some were pastors.
Na baadhi yao walikuwa wachungaji.
And five.
Na watano
fell into sin.
Walianguka dhambini.
Uzinzi. Unaelewa? Ni serious. Ulisema tunajua Kiingereza. Basi serious. Wote wanaelewa serious? Mambo ya serious. To live in the reality of these things.
Kuishi katika uhalisia wa haya mambo.
Kwa mfano tunaimba mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, kwa furaha, kwa moyo. Sasa imba nyumbani. Unapokutana na mateso na shida, mwabudu Mungu. Kihalisia. Someone does something.
Mtu anafanya kitu.
You don't like it.
Ambacho kinakuchukiza.
You think it's not right.
Unafikiri kwamba sio sawa.
Go to the Lord.
Nenda mbele za Bwana.
Worship him.
Mwabudu.
Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Maneno yake hayanigusi. Haya gusi moyo wangu. Mimi baba nabaki kwa amani. Haijalishi anachosema, haijalishi anachotenda. Sawa sawa. Heri yani kute mateso. Sawa sawa na wewe. Bwana sifiwe.
Amen.
Usiimbe kanisani tu. Usijidanganye mwenyewe. Kama ni kweli, huna manunguniko. Philippians 2:14.
Wa Filipi 2:14.
It says.
Inasema.
Do everything without without murmurings.
Fanyeni mambo yote pasipo kunungunika.
Everything.
Kila kitu.
So if that's true.
Kwa hiyo kama hiyo ni kweli.
At home.
Nyumbani.
At work.
Kazini.
In your neighborhood.
Katika ujirani wako.
If you live bila pasipo manunguniko,
kama ukiishi pasipo manunguniko,
unaweza kanisani kuimba mambo sawa sawa kweli kweli. Kanisa si mchezo. Mungu anaona moyo wangu na wako. Wimbo uwe ibada utoaji. Anapoanza wimbo mambo sawa sawa, kama ukikumbuka nililalamika, nilinungunika, sasa utoe. Give yourself to the Lord.
Ujitoe kwa Bwana.
Take off.
Uvue.
Take off the complaining.
Uvue yale manunguniko.
Put on Christ.
Mvae Kristo.
And offer yourself.
Na jitoe wewe mwenyewe.
Through the song.
Kupitia huo wimbo.
Bwana sifiwe.
Amen.
In chapter 8 of Ezekiel,
katika Ezekieli sura ya 8,
God gives Ezekiel a vision.
Mungu alimpa Ezekieli maono.
Of the temple.
Ya hekalu.
Now in the New Testament, we are the temple of God.
Na katika Agano Jipya sisi ndio hekalu la Mungu.
So this is like a picture.
Kwa hiyo hii ni kama picha.
And God takes Ezekiel through one room to another room.
Na Mungu anampitisha Ezekieli katika chumba kimoja mpaka kwenda kingine.
And he takes him right into the heart of the temple.
Na anamuingiza ndani kabisa katika moyo wa hekalu.
And he said, and God says to Ezekiel,
na Mungu anamwambia Ezekieli,
do you see what the elders do?
Anambia, umeona ambacho wazee wanafanya?
On the wall of their thoughts.
Katika kuta za mioyo yao.
Mawazo yao.
Mawazo yao, yes.
On the wall of their thoughts.
Katika kuta za mawazo yao.
Unclean things.
Mambo machafu.
Unclean things.
Mambo machafu.
In secret.
Sirini.
On the outside.
Kwa nje.
They claim to worship me.
Wanadai kuwa wananiabudu.
On the inside.
Lakini kwa ndani.
Uncleanness.
Kuna uchafu.
Unclean creatures.
Viumbe wachafu.
The picture of the hearts of the Israels, of picha, Israelites at that time.
Picha ya mioyo ya Waisraeli kwa wakati ule.
They look okay on the outside. But in their thoughts.
Lakini ndani ya mawazo yao.
They play with unclean thoughts.
Walikuwa wanacheza na mawazo machafu.
They sink into unclean thoughts.
Wanazama ndani ya mawazo machafu.
Na wivu, na husuda, na chuki. That's what's going on in their hearts.
Hicho ndicho kinachoendelea mioyoni mwao.
This is what Jesus died to change.
Hiki ndicho ambacho Yesu alikufa ili abadilishe.
To make everything different.
Kufanya kila kitu kiwe tofauti kwa ndani.
In the heart.
Ndani ya moyo.
And in our thinking.
Na katika fikra zetu.
Outward sins.
Dhambi za nje.
Start with inward thoughts.
Zinaanza na mawazo ya ndani.
Sindi Jamal. I make everything new.
Ninafanya mambo yote kuwa mapya.
I'm going to give you a new heart.
Ninaenda kukupa moyo mpya.
I'm going to give you a new spirit.
Ninaenda kukupa roho mpya.
And you will walk in my ways.
Na utatembea katika njia zangu.
That's what it says in Ezekiel 36.
Ndicho inavyosema katika Ezekiel 36.
I'd like to go to 1 Peter chapter 2.
Ningependa kufungua Petro wa kwanza sura ya 2.
Yesterday,
jana,
here,
mahali hapa,
I spoke about growing in the Lord.
Nilizungumza katika kukua ndani ya Bwana.
If you are walking with the Lord.
Kama unatembea na Bwana.
Now this expression, these words,
sasa maneno haya,
have great meaning.
Yana maana kubwa sana.
Kutembea na Bwana. Walking with the Lord.
Kutembea na Bwana.
If you are walking with him.
Kama unatembea naye.
Spending time on your own with him.
Unatumia muda ukiwa peke yako pamoja naye.
Sinking yourself in his word.
Kujizamisha ndani ya neno lake.
Sinking yourself into his presence.
Kujizamisha mwenyewe ndani ya uwepo wake.
Giving yourself to him.
Kujitoa kwake.
A living sacrifice.
Kama dhabihu iliyo hai.
Day by day.
Siku baada ya siku.
If you are really walking with the Lord,
kama kwa kweli unatembea na Bwana,
you will be changing.
Utakuwa ukibadilika.
You will be growing.
Utakuwa ukikua.
It's a terrible thing.
Ni jambo baya.
Like I said yesterday.
Kama nilivyosema jana.
You have a mother has a child.
Kwamba mwanamke ana mtoto.
And it stops growing.
Na anaacha kukua.
After 1 year.
Baada ya mwaka.
And it still can't walk.
Bado hawezi kutembea. Hawezi kutembea.
And after 18 months,
na baada ya miezi 18,
it's still the same.
Bado yuko vile vile.
Divibaya sana, si ndio jamani? Mama ata huzunishwa sana, si ndio? Something's wrong.
Kuna kitu hakiko sawa.
Something's wrong.
Kuna kitu hakiko sawa.
And spiritually that can happen.
Na kiroho pia hilo linaweza kutokea.
People can fall asleep spiritually.
Watu wanaweza wakasinzia rohoni.
Or even be like dead.
Au hata kuwa kama wafu rohoni.
They live to please themselves.
Wanaishi ili kujipendeza wenyewe.
Is that possible?
Ye, hiyo inawezekana?
Yes, it is.
Inawezekana.
Paul in Philippians chapter 2.
Paulo katika Filipi sura ya 2.
He says.
Alisema.
I have no one like Timothy.
Sina mtu mwingine kama Timotheo.
He said, all seek their own.
Kwa wote wanatafuta faida yao wenyewe.
Watumishi wote wanatafuta mambo yao wenyewe. If that was true in Paul's day,
kama hiyo ilikuwa kweli katika siku za Paulo,
it's true today.
Ni kweli leo.
Many seek their own.
Wengi wanatafuta mambo yao.
And people don't change.
Na watu hawabadiliki.
They live to please themselves.
Wanaishi ili kujipendeza wenyewe.
But in 2 Corinthians 5,
na katika Wakorintho wa 2 sura ya 5,
Paul says,
Paulo anasema,
we thus judge. We judge like this.
Kwa hiyo tumehukumu hivi.
Because of God's love.
Kwa ajili ya upendo wa Mungu.
If one died for all,
kama mmoja alikufa kwa ajili ya wote.
All died.
Basi wote walikufa.
All died.
Basi wote
walikufa. All are dead to sin.
Wote wamekufa kwa dhambi.
In so that,
ili kwamba,
those who live,
wale wanaoishi,
do not live to themselves,
wasiishi tena kwa ajili ya nafsi zao,
but to him,
lakini kwake yeye,
who gave himself for them.
Aliyejitoa kwa ajili yao.
Bwana asifiwe. If you're walking with Jesus,
kama unatembea na Yesu,
you will be changing.
Utakuwa ukibadilika.
And it's not like you have to measure yourself.
Na sio kama unatakuwa unajipima.
Hata kidogo. Your focus is on Jesus.
Mtazamo wako unatakuwa uwe kwa Yesu.
Your focus is on following Jesus.
Mtazamo wako unatakuwa uwe katika kumfuata Yesu.
Ukitafuta ndoto yako, utajipendeza mwenyewe. Ukimfuata Yesu, utampendeza Yesu. Ukifuata ndoto yako, utatengeneza wewe mwenyewe njia yako. Ukimfuata Yesu, yeye mwenyewe atatengeneza njia yako.
Amen.
Ukifuata ndoto yako, you will serve yourself.
Utajitumikia mwenyewe.
If you follow Jesus,
kama ukimfuata Yesu,
you will serve him.
Utamtumikia yeye.
Amen.
I have never followed any dream in my life.
Sijawahi kufuata ndoto yoyote ile maishani mwangu.
Niliweza kuishi bila jasho. Lazima kufuata kushika ndoto yangu. Hamna.
Amani. Raha.
Kumfuata Yesu. He will bring me where I need to be.
Yeye atanileta pale ninapotakiwa kuwa.
Bila jasho ya akili. Bwana asifiwe. In 1 Peter chapter 2.
Katika Petro wa kwanza sura ya 2.
He says.
Anasema.
Verse 1.
Mstari wa kwanza.
Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyoyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. This is milk.
Haya ni maziwa.
This is not deep teaching.
Haya sio mafundisho ya kina.
This is where we start.
Ni hapa ndipo ambapo tunaanzia.
Wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote. That's the start.
Hapo ndipo tunapoanzia.
in Ephesians 4.
Katika wa Efeso sura ya 4.
He tells us.
Anatuambia.
Put off the old.
Uvueni mtu wa kale.
Put off the old.
Uvueni mtu wa kale.
Put off. Wivu.
Uvueni wivu.
Uvueni. Uvueni wivu. Uvueni husuda. Uvueni kuchukizwa. In Psalm 119,
katika Zaburi 119,
it says,
inasema,
they have great peace,
kwamba wana amani sana,
who love your word,
waipendao neno la Mungu,
and nothing shall offend them.
Na hawana jambo la kuwakwaza.
Kwa Kiswahili tena,
wana amani sana, waipendao sheria ya Bwana, wala hakuna jambo la kuwakwaza.
Wala hakuna
jambo
la kuwakwaza. Kumbe unaweza kuamini au unashangaa au unashtuka, unalipendo neno la Mungu kweli kweli kwa dhati. Neno la Mungu linasema hutachukizwa na maneno ya mtu mwingine. Because your heart is with Jesus.
Kwa sababu moyo wangu uko pamoja na Yesu.
You're loving him.
Wewe unampenda yeye.
Yes. Ndio. Maneno yanakuja kama mshale. Sio ndio? But you are to take the shield of faith.
Lakini unatakiwa kuitoa ngao ya imani.
And the sword of the spirit.
Na upanga wa roho.
And stand.
Na usimame.
In Christ.
Ndani ya Kristo.
And put on Christ.
Na umvae Kristo.
It's ni jambo la moyo, utoaji wa moyo kwake Yesu. Ni sadaka. Sitajipendeza mwenyewe. Siingi hasira, siingi chuki. Siingi kuchukizwa. Naingie Yesu. Sio mimi. Ninaishi mbali Kristo ndani yangu, nyumbani, kazini, jirani, kila siku, katika ndoa. Tafakari. Mistari hii ni chakula changu katika maisha yangu. Ni chakula. Bwana sifiwe.
Amen.
I know of two orphanages.
Ninafahamu vituo viwili vya watoto yatima.
Here in Tanzania.
Hapa Tanzania.
And they were funded by other people.
Na walikuwa wakipewa misaada na watu wengine.
And they had problems.
Na walikuwa na matatizo.
Wivu. It's a Christian work.
Ni kazi ya Kikristo.
And people get work.
Na watu wanapata kazi pale.
And instead of being thankful.
Na badala ya kuwa na shukrani.
That they have got Christian work.
Kwamba wamepata kazi ya Kikristo.
And they are getting paid.
Na wanalipwa.
And they are helping children.
Na wanawasaidia watoto.
Wananungunika.
Wananungunika.
Asante. Nika. Wivu. Wanapambana na cheo. They want to be first.
Wanataka kuwa wa kwanza.
Tell lies about the other people.
Wanazungumza maneno ya uongo kuhusu wenzao.
Haitoke kwa chache.
Kwa uchache.
Kwa uchache. Ni kwa kawaida. Wivu inaharibu kazi ya Mungu. People just think about themselves.
Watu wanajifikiria wao wenyewe.
They don't think about the situation.
Hawafikiri hali iliyopo.
About helping others.
Kuhusu kuwasaidia wengine.
Ni mimi tu. 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 Ninachotoka mimi. They say bad things about other people.
Wanazungumza mambo mabaya kuhusu wengine.
Si ndio jamani? Inaharibu makanisa, inaharibu kazi ya Mungu. We helped with a dispensary in Udzungwa Mountains.
Tulisaidia zahanati moja huko milima ya Udzungwa.
And other people did too.
Na watu wengine pia walisaidia.
So a dispensary was built.
Kwa hiyo zahanati ikajengwa.
Niliwahurumia sana. There was one mother.
Kulikuwa na mama mmoja.
And she was ill.
Ambaye alikuwa anaumwa.
And she needed injections.
Na alihitaji kuchomwa sindano.
For 3 or 5 days.
Kwa siku tatu au tano.
And she had to walk 3 hours.
Na itakuwa kutembea masaa matatu.
Up and down the hills.
Kupanda juu milima na kushuka milima.
Huko Kidabaga. For one injection. And then come home again. And then go again. And come home again. And now there was a dispensary. And what happens? Wivu na fitina kati ya daktari na mchungaji wa kanisa. Kazi iliharibika kabisa, ilianguka. Ilianguka kabisa. Kwa ajili ya wivu. Inaonekana kama watu hawezi kutosha shukrani kwake Mungu. Basi tunakushukuru, tunayo dispensary. Hamna. Mchungaji anataka kutuwala. Daktari anataka kutuwala. Inasababisha wivu na maneno babaya. Na inatokea hapa Dar es Salaam pia. Oh, jambo la kuhuzunishwa. There must be no wivu in you.
Lazima kusiwe na wivu ndani
yako. Leo, hamna. Hamna wivu. Kama upo ndani ya Kristo, hamna wivu. Hamna husuda moyoni mwako. Hamna chuki. Hamna ugumu wa moyo. Hamna. Katika Kristo, hamna. Kama mimi ni ndani ya Kristo, na kunywa Kristo, na kula Kristo, kama alivyosema, hamna. I don't thirst for love.
Sina kiu na ya upendo.
He that drinks of the water that I shall give him shall never thirst again. Shall never thirst again. Bwana asifiwe. Basi haijalisha kama ukisema uongo juu yangu. Sioni. Sijisikie kiu kwa upendo. Kwa kunihurumia. Yesu anatosha. Naweza kuendelea kukupenda. Adui yangu. Bwana asifiwe. You can't have anything against anyone in the world.
Hawezi kuwa na lolote dhidi ya mwingine yote humu duniani.
How can you pray?
Unawezaje kuomba?
If you have hardness of heart against anyone.
Kama una ugumu wa moyo dhidi ya mtu yoyote.
Lakini yeye ali lakini msalaba. Msalaba. Unaweza kusema sio sawa, sio sawa, sio sawa. Sio haki. Yesu ame ondoa haki yangu. Sina haki kuchukizwa. Jambo moja tu sio sawa, sio haki. Kusulubisha mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mume wangu ni ngumu. Mke wangu ni ngumu. He gives more grace.
Anatoa neema zaidi.
He gives more grace.
Anatoa neema zaidi.
I'm talking just about general life.
Ninazungumzia maisha ya ujumla.
I don't want to support anyone treating their partner wrongly.
Sitaki kumuunga mkono mtu yote kumtendea vibaya mwenza wake.
Like Moses Kulola said,
kama ambavyo Moses Kulola alisema,
mume hampigi nche. Nilisikia, alisema. Nilishtuka, haiwezekani. Mkristo hawezi kumpiga mke, hawezi. Si ndio jamani? Haiwezekani. Au anataka kujipendeza mwenyewe, haishi ka undani ya Kristo. In England,
huko Uingereza,
Christians are getting divorced.
Wakristo wanatalikiana.
Not because of sin.
Sio kwa sababu ya dhambi.
Ni mtu mgumu. Nataka raha yangu. Labda utapata raha duniani, lakini sio mbinguni. Bwana sifiwe. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. If you're married,
kama umeolewa,
never say anything in anger.
Usizungumze kitu chochote kwa hasira kama uko ndani ya ndoa.
If you feel something's wrong,
kama unahisi kwamba jambo haliko sawa,
and you're getting angry,
na unapata hasira,
go to the Lord.
Nenda kwa Bwana.
Forget the thing,
sahau ile jambo,
and give yourself to Jesus.
Na ujitoe kwa Yesu.
What Satan loves to do,
kile ambacho shetani anapenda kufanya,
is to take a little thing and make it big,
na kukikuza,
and to whisper in your ear,
na kukunong'oneza masikioni mwako,
sio sawa, sio sawa, sio haki. Ni shetani. Don't give Satan any room.
Msimpe shetani nafasi.
This is milk.
Hii ni maziwa.
What we are looking at is milk.
Tunachoangalia ni maziwa.
You don't say bad things about people behind their back.
Hauzungumzi mambo mabaya kuhusu watu nyuma yao.
He that causes division among the brethren,
yeye anayepanda mbegu za fitina kati ya ndugu,
is an abomination before God.
Ni chukizo mbele za Mungu.
This is milk.
Haya ni maziwa.
And in Hebrews chapter 5,
na katika Ibrania sura ya 5,
the writer,
mwandishi,
rebukes the people.
Anawakemea watu.
He says,
anasema,
after so many years,
baada ya muda mwingi kupita,
you are still children.
Bado ni nyinyi watoto.
I have to give you milk.
Ninataka niwape maziwa.
I can't give you strong food.
Siwezi kuwapa chakula kigumu.
And in 1 Corinthians chapter 3, Paul tells the Corinthians, because of their complaining and their fitina, he says, you're carnal. How would you like that? Kanisa, if a preacher came and said, you're carnal.
Anasema ninyi ni watu wa mwili.
That's what happened.
Ndicho kilichotokea hapa.
I have to tell you simple things.
Na ndipo niwaambie mambo mepesi.
You're like babies in Christ.
Mmekuwa kama watoto ndani ya Kristo.
You're not walking properly.
Hamtembei sawa sawa.
In Ephesians 4,
katika Efeso sura ya 4.
Bwana sifiwe sana.
Amen.
Yesu ni wa ajabu. Hamna mwingine kama yeye. Mimi ninavutwa na tabia yake. Sio sana baraka zake, bali tabia yake. Nifanana na Yesu. Uvumilivu, unyenyekevu, neema, rehema, upendo, uvumilivu, pendo, uvumilivu. Ah, there's a verse in Colossians.
Kuna mstari katika Wakolosai.
Chapter 1.
Sura ya kwanza.
Do you want the power of God in your life?
Je, unataka nguvu ya Mungu katika maisha yako?
Verse 10.
Mstari wa 10.
He's praying for them.
Anawaombea.
And he says this.
Anasema hivi.
Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Mkimpendeza kabisa. Mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake. Bwana sifiwe. To be empowered by his power.
Na kwa nguvu yake.
For what?
Kwa ajili ya nini?
Kwa ajili ya nini? Anasema mpate kuwa na saburi au uvumilivu ya kila namna na hapa sasa na uvumilivu pamoja na furaha. Unaona? He says,
anasema,
he prays,
anaomba,
I want you to be strengthened with God's power.
Kwamba nataka muwezeshwe na nguvu ya Mungu.
In this verse, not to do miracles, not to have wonderful feelings, but that you may have long suffering and patience. Kumbe. Unafurahi na mstari huu. Unaelewa? In life,
katika
in
maisha,
marriage,
katika ndoa.
I have to go towards a conclusion.
Nabidi niende kuhitimisha.
Ephesians 4.
Kwa Efeso sura ya 4.
Verse 20.
Mstari wa 20.
He tells them about their old life.
Anawaambia kuhusu maisha yao ya kale.
And he says,
na anasema,
bali nyinyi sivyo mlivyojifunza Kristo. You haven't learned Christ like that.
Hamjajifunza Kristo namna hiyo.
To live in wivu,
kuishi katika wivu.
To live in husuda,
kuishi katika husuda.
In chuki, in anger,
katika chuki na hasira.
In verse 23,
katika mstari wa 23,
he tells them na mfanywe wapya katika roho ya na ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Bwana sifiwe. Mstari 27, wali msimpe ibilisi nafasi, mwibaji asiibe tena. Verse 29. Can you read verse 29?
Mstari 29. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia.
And in verse 25,
na katika mstari 25,
he says, basi uvueni uongo, mkasema kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila moja kiungu cha wenzake. Put away lying.
Umvueni uongo.
As a young Christian,
kama Mkristo mchanga,
I was surprised,
nilishangazwa sana,
that Paul felt it necessary to say this.
Kwamba Paulo aliona kwamba ni muhimu kusema hivi.
I thought it's obvious. And if you've been filled with the Holy Spirit, the Spirit teaches you not to lie. See, dear Germani, I wanted a hall to speak in. And I communicated with two pastors in Dar es Salaam. And I said, do you know of anywhere? Can you find me somewhere? And they said, I will look for you. Yeah, I'll look for you. I waited about 2 months. And then I contacted them. Two different pastors. And they said the same thing. Oh, nilikuwa busy. But I will look, I will look.
Lakini nitaangalia,
I will let you know.
Nitakujulisha.
They never wrote again.
Hawakuniandikia tena ujumbe wote.
There was a famine.
Kulikuwa na ukame.
In the Morogoro region.
Katika mkoa wa Morogoro.
I sent funds for food.
Nikatuma fedha kwa ajili ya chakula.
Usiniombe pesa. And I said to the pastor, when you buy the food, I know you will be busy, but when you're in the lorry, write me a small text. We were able to buy so many kilos of flour. And of maharage. And of wali. Just a short text. I want to know on that day. Because other people have given money. Ah, nitafanya, hakufanya. Mifano mingi ni hayo. Ni kama maneno hayana mana. Maneno haya nguvu.
Hayana
nguvu. Watu wamezoea kusema mambo ovyo ovyo ili kumpendeza mwingine tu. There's a poor Christian in Dar es Salaam.
Kulikuwa kuna Mkristo maskini hapa Dar es Salaam.
He wanted food for seeds.
Alitaka mbegu kwa ajili ya chakula.
So I said, okay, I'll help you. Lakini ninayo sharti moja. Once a week,
mara moja kila wiki,
write me a short text.
Niandike ujumbe mfupi.
Kwa mfano, kazi inaendelea vizuri. Inatosha kwangu. I want to pray for you too.
Ninataka nikuombee pia.
I want God to bless the work.
Ninataka Mungu aibariki hiyo kazi.
So just one short text.
Kwa hiyo ujumbe mmoja tu mfupi.
Ah, nitafanya, bila shaka nitafanya, hakufanya. Nilimsaidia, lakini hakuweza kuonyesha shukrani. Hakuweza. I waited 2 months.
Nikasubiria miezi miwili.
And then I phoned him.
Kisha nikampigia simu.
Mwishoni. I did not believe he was deliberately deceiving me.
Sikuamini kama alikusudia kunidanganya.
Watu wengi wame zoea kusema mambo ovyo ovyo tu kumpendeza mwingine baada ya hapo wanaacha. What is it that I have now? Sense of responsibility. Hawajali majukumu ya. Hawajali. Watu wengi ni kwa kawaida. Sio mara machache ni kwa kawaida. Not all the time.
Sio wakati wote.
But in many circumstances, you find this.
Unakutana na hili jambo.
Two pastors agreed to meet. One of them has to travel 1.5 hours. He gets to the place, but the other pastor is not there. He phones him. And the pastor said, oh, I'm sorry. I went to visit another pastor. Alimsababisha mchungaji yule mwingine kupoteza muda wake. Alimsababisha apoteza pesa yake. Ni maskini. Marafiki wengi au mengi? Wengi. Marafiki wengi yangu ni maskini. How much does it cost?
Yeah, in a
to phone and to say, oh, do not come. I will not be there. An emergency has come. Nikarama kubwa kufanya hivyo? Hapana. Watu hawajali maneno, hawajali majukumu ya. Or what's the other word? They are not hawajibishi.
Hawajali wajibu wao.
Okay. Okay. You have to say it louder.
Hawajali wajibu wao.
Don't be like that.
Usiwe namna hiyo.
That's not Christ.
Huyo sio Kristo.
As I said to the young man, he agreed with me.
Alikubaliana na mimi.
People have just got you. Wamezoea. Wamezoea kusema mambo ovyo ovyo. Paul says, put it off.
Paulo anasema uvueni.
Put off the culture.
Uvueni utamaduni.
You were born in.
Ambao umezaliwa katika huo utamaduni.
Bwana sifiwe.
Amen.
We have to be examples of Jesus Christ.
Tunatakiwa kuwa mifano ya Yesu Kristo.
To one another.
Kwetu sisi kwa sisi.
And to the world.
Lakini kwa ulimwengu pia.
I will finish with one more area.
Nitamalizia katika eneo moja lingine.
Because it is easy.
Kwa sababu ni rahisi.
Kusema Bwana sifiwe ndio. But we have to look at real life.
Lakini tunataka tuangalie maisha ya uhalisia.
What really happens?
Nini ambacho kinatokea kwa uhalisia?
I helped a pastor.
Nilimsaidia mchungaji.
Because he was ill.
Alikuwa anaumwa.
He got madawa and got better.
Huyo mchungaji akapata madawa akapona.
And another pastor came.
Na mchungaji mwingine akaja.
And the relationship was not very good between them.
Hawakuwa na mahusiano mazuri.
And the pastor who came asked the other pastor who was ill, did David give you money for the medicine? I was talking on the phone with this pastor who I helped with dawa. Oh, he asked you if I helped you with money. What did you say, pastor? Ah, Daudi. Usijisumbua. Sikumwambia. Nilisema Daudi hakunipa pesa kwa ajili ya. Ni mzee. Miaka sabini. Nilihuzunishwa sana vipi Mkristo na mchungaji mzee anaweza kusema uongo. Vipi baba ya uongo ni nani? Unajua ni shetani. Vipi unaweza kudai umejazwa na Roho Mtakatifu kama ukiweza kwa ajili ya raha yako, faida yako, kusema uongo kwa wepesi. And that pastor thought he was pleasing me. Nilimwambia, ndugu, umefanya dhambi. Ni dhambi. Alijibu, nisemehe. Sasa, sio, haikuwa. It wasn't repentance.
Haikuwa toba.
He saw I wasn't pleased.
Aliona kwamba sikufurahishi.
Lengo kubwa lake ni kunipendeza. Alitambua hakunipendeza kwa uongo. Sasa anasema, nisamehe. Sio toba. Unaelewa? Another pastor. No, mzee.
Mzee mwingine wa kanisa.
The flood knocked down his mud hut.
Nyumba yake ya udongo ilianguswa na mafuriko.
And someone gave money.
Na mtu akatoa pesa.
Not me.
Sio mimi.
to build a simple house for him. So he could move into it. He'd move to another area. I phoned him. Oh, have you moved into the house? He did not need to lie. But I think he wanted to please me. He said, yes, I've moved into the house. But I found out the same day from other people that he had not moved. I said, Mwongo. When I came to Tanzania, I said, why did you lie, brother? Alisema, ah, ni shetani. Niliwambia, sio shetani. Sio shetani. Sio shetani ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ulichugua mbele ya Mungu kusema uongo. Uongo. Last example. I have more. Someone told a lie about me. He was a leader here in Dar es Salaam. And I was in Morogoro. And an askofu came from Iringa to Morogoro. David, come and visit us again. I said, do you remember that situation when I was with you? Yes, I remember. And what did I do? You did this and this. And then I told him what the leader had said. So I said, did I do this and this? Oh, no, no, you didn't do that. You didn't do that. Then I asked him. I knew what the answer would be. But I wanted to test him. Na kukuhakikisha mawazo yangu. I asked him, will you write to your leader? Not to rebuke him. Just to tell him. Very simply, David did not do that. I wish to go. Because of three reasons.
Watu wanasema uongo kwa pesa kwa sababu ya mambo matatu.
Kwa sababu ya hofu. I don't want to make the other person angry.
Kwa sababu sitaki kumkasirisha mwingine.
They can do bad things to me.
Wanaweza kunifanyia vitu vibaya.
Si ndio jamani? Ndio. They are afraid.
Wanaogopa.
So lying is not challenged.
Kwa hiyo uongo, sema uongo haupati changamoto yoyote.
And what Mzee said to me, no, I can't say that. I said, I will go with you to the pastor.
I said,
tell the if this is true, come with me to the pastor. Oh no, he will make trouble for me. He will make trouble for me. Hofu. The other thing is to please people. They'll say a lie. They want to please. And the third thing is aibu. To avoid aibu. They will say a lie. Very easily. Christians. So I wanted to give those examples. Because in Ephesians 4, we have like the bones of teaching. So I want to put flesh on it. Put off lying. By this tradition, by this fear, by this aibu, by this wanting to please other people, uongo unastawi sana. Watu wanapalelia ukweli. Wanaacha uongo kusitawi. Have a challenge. Have a challenge. Wengi. Paul says,
Paulo anasema,
the word of God says,
neno la Mungu linasema,
put off lying.
Uvueni uongo.
I'm not encouraging anyone to start rebuking other people. But it is my hope that if you are caught in this kind of thinking, God may change your heart this day. And that you will be mwaminifu. Proverbs says, everyone proclaims their own goodness. But a faithful man, who can find? Be that faithful man. Be that faithful person. Bwana sifiwe. Be an example of Christ to one another. Asanteni kwa uvumilivu wenu na Mungu awabariki.